Yeah, what up? Once again, it's your boy Vivante. Introducing my boy Kenny.
Yeah, you know this.
Take it up.
Let's do it.
You know how we do this. Let's go.
Let's do this.
Vivande, nimekuingilia. Napil ngoma iko faina kuna kulia. Napenda ule kwa lako uko kulia. Joto jingua minataa kukua. Kila mtu funga macho stai kuwa. Na mawe sijabia pado inakifua. Kwela wako penda minataka chukua. Utafanya nini kusitai kuzua. Kuzua, kuzua.
Minapena baby come give me some more. Mina ito kenik baby you got to know. You ain't let nobody business. Shake your bum bum, kuna vanya girl milk, nani mara. Shake your bum bum, kuna zua vile nakutaka. Twende pamoja, mi ndiyo soja. Love give me na vioja, mi ndo koja. Let me show you all that.
Kuona.